Mheshimiwa Ruto ameweka siasa nyuma na amesema candidate wa taifa la Kenya kukuwa chair wa African Union Commission ni yule walipambana na yeye kwa siasa, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Just imagine, na kusema we shall rally behind this candidate. Nasema haya kwa sababu we need now, kama Kenya, kama jamii, we rise above certain things na tuende mbele. Hii siasa ambayo tunapiga kila siku, tupoeshe. Saa zingine tunamaliza tu wakati. Mimi nataka niambie wanasiasa sahihi, unaweza kuwa unafanya, unaweza fanya mambo yako yote, lakini miezi miwili ya mwisho mtu anatokeza huko na upepo mwingine anakubeba pako, unashangaa nini ilifanyika. Lakini ukweli wa mambo hii ingine, hata hapa ukisema kwamba utakuwa bila kupingwa, I'm telling you it's not going to happen. By the time we reach 2027, every seat, kama ni MCA, kama ni mjumbe, kama ni nini, there'll be several candidates watajitokeza kusema wanataka hizo viti. Kwa hivyo wewe fanya kazi yako, shughulike na kazi yako, tungoje yale akija, wewe jipange.